na spill, na spill, na spill, na spill.
Chia, chikuma, chikuma.
Me no mother, mother. Hey, me no mother, mother.
Here's another one.
Me no mother, mother. Me no mother, mother. Me no mother, mother. Rappers on the rap, wanna find a rehearsal. Bona kill and go my diss, I'm wanna find a me passion. 99 degrees, nigga shoot it on a car. Wanna get to my MCs, naku rapper, ya go my poly. Kwa my rapper fake, no rap, rap, katuni. Hit games, I say me change him to rap, rap, buffoon. Cause no rap, rap, kihuni, nam na rap, yila kubuni. Some to rap, sana kapuni. Tena, some to rap, sana kapuni. Kwa kukopu, high boon.
Illness, 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 illness.
Akili zingepi mozitu, msinge fika hata gram. Badala kuwata, kesho tinko busy na Instagram.
Mana kujua na sana, no kwa libe na CV. So sujue sana kama una hata plan B.
Tell them, me no fear no one, me no fear no man, I can't bar anyone.
Mana kujua na sana, no kwa libe na CV. So sujue sana kama una hata plan B.
I said, tell them. Wambie, pasi tuzue kabisi.
Mazoea, kuzoeana.
Wambie, pasi tuzue kabisi.
Mazoea, kuzoeana.
Atutaki.
Mazoea, mazoea, kuzoeana.
Mishitaki.
Mazoea, mazoeana.
Mwandiko mzuri sio lazima mwana. Jua kuandika tu, mengine tutaona. Haina mbwembwe sana, tuhesabu likizama. Inadi place, kazini muda wakijinga tuna. Huu mji mkubwa na vituko. Wakishangaa wambiwa taliwa. Kila kitu ni biashara, tajeneza na sandako. Sipende manu wakatu wa vita, utakufa mapema. Unafata sio kusu kongane na kina mama. Ni ajabu na kwele la long time ya watching. Zinaitika kimya kiansi ya nigga flossing. Kila mtu wafe kivyaki, ndo maisha mjini. Kuzoya zoya watu mwisho tazoya majini.
Tell them, me no fear no one, me no fear no man, I can't bar anyone.
I said I tell them, me no fear no one, me no fear no man, I can't bar anyone.
Wambie, basi tuzoe kabisi.
Mazoea, kuzoeana.
Wambie, basi tuzoe kabisi.
Mazoea, kuzoeana.
Atutaki.
Mazoea, mazoea, kuzoeana.
Mishitaki.
Mazoea, mazoea, kuzoeana.
Haika, haika, haika.
T-touch, haika.
Haika.
Illness, illness,
illness, illness.
Ha! Me no mother, mother. Hey, me no mother, mother. Hey, me no mother, mother. Me no mother, mother. Me no mother, mother.
Oh, hey,
me no mother, mother. Me no mother, mother.
Here's another one.
Me no
mother, mother. Me no mother, mother. Me no mother, mother. Me no mother, mother.
Me no.
Kuzuiana.
Here's another one. Here's another one. Here's another one.